guess I'm good.
You are now in the zone.
Go, 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 go. Tu merudi kutap tamani. More flow, more dog. You rap so dinari na kasa money. Achana na hizi mboki za wasafi. Mina haso nifike aliko dangote. Akili ni mali nitaponda tani sote. Kamziki bangi na wakamataga wote. Mimluya na ushamba wangu wote. Kasi biashara wezi nchocho chote. Ambia mapoko na mapoko poko wote. Niko biashara na nauza piaka mote. Mama sita, senyorita. Sina gari lakini margarita. Nina bike neza kari ya keria. Fika ghetto takari ya maidia. Ufala ngombe kucheka nundu ya ngamia. Cross line puto na kuparamia. Nezo mambicho bado. Nezo mambicho bado tunazikamia. Kata fiumwero masero hukusia nani.
Kati mchongo chima.
Kama sobesa mamchongo tembeza nani.
Kati mchongo.
Wapi peace, wapi check. Kasi peace, basi left. Wapi peace, wapi check. Kasi peace, basi left.
Oya, tumegrow nani. Baka tuwezi piga G-spot raw nani. Tuwasa kabisi we have done money. Every day morning kill down chest money. Kasi ganji G, kula K my G. Never blow my phone if enter but they check the G. Never pull up to my place with no busy G. And never floss if you know you owe me cash my G. Check it. Niliandika hii fast kwa bus. From Nairobi to Mombasa nikichanka ras. Danya bus wakadhani gas. Farama hustler anyway anaza bust a vas. Yo, amini kila kitu mia. Mia, no kumedia tuko wira. Wira, tumejongo ngangania. Mia, pata konja gara mia. Mia.
Kata fiumwero masero hukusia nani.
Kasi mchongo chima.
Kama sopesa mamchongo tembeza nani.
Kasi mchongo.
Wapi peace, wapi check. Kasi peace, basi left. Wapi peace, wapi check. Kasi peace, basi left.
Niko na masters maswala ya ubroka. PhD black market ukisleki na kutoka. Nambali na siasa za mitaani. Nina shares na maasset kwa maswala ya kufoka. Tulianza na migori. Saisha shande inatega ndovu kwa ipori. Nalipa ushuru, nalipa uhuru, nalipa dori. Unataka ndaye, unataka shamba, hiyo singori. Siuzi ya mademu, watu wakuwa piga miti poli. Ilianza na madala makumi mambao. Shuzi ni matao, kwa milango makarao. Nina keja moja mbili sita nili zisa hao. Kikosi yangu ikipula pia zafanya udai. Lete pesa au nifinye na kuzia uhai. Robo kilo, nusu kilo, kilo mbili. Si upima kwa akili, skizia tutumira kili.
Kata fimwero masero hukusia nani.
Kati mchongo.
Kama sopesa mamchongo tembeza nani.
Kasi mchongo.
Wapi peace, wapi check. Kasi peace, basi left. Wapi peace, wapi check. Kasi peace, basi left.